atimsafi.com.
Donny,
awe DJ Falati, Mr. Quality.
Kipenzi changuwe, simama wakuone. Umenikamata, sina mwengine. Jamani wewe, linga wakuone. Kwako nimefika, sina nyendo zengine. Zile mala huku mala hapa, pa, ila kwake nimefika. Kama kani palimbwata, haki ya Mungu nampenda. Naye kwangu amefika, anasema toniacha. Yani amenasa sa, anasema nanipenda. Dia exi, nakombea upatela. Mana ulivofuba, sio siri unakela. Dia exi, nakombea upatela. Mana ulivofuba, sio siri una mchekeni. Ah 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 ah, uyo. Ah 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 ah, mchekeni. Ah 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 ah, uyo. Ah ah ah, mchekeni. Ah 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 ah, uyo. Ah 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 ah, mchekeni. Ah 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 ah, uyo. Ah 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 ah,
mchekeni. Yani tangu niachane nawe, mambo yangu yananyoka. Leo ndo nimegundua kwamba wewe ndo ulikuwa unaziba nyota. Ulinifanya niogope hata mapenzi, nione mi kwamba siwezi mama we. Aya, hona, hona, hona ibu nilompata na kea. Tena mpore mtalatibu. Dia exi, na kuambea upatela. Mana ulivo pa ukadi unakela. We Zesta, Zesta again. Doni B.
Kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.